Mocholi akiri yaga yaga chulele la mochunda sana.
Come on, and DJ Monty.
Monty.